sasakithi masizwaneni sibe into yiye sinsiswa sakithi masizwaneni sibe into yiye bantu bakithi masizwaneni sibe into yiye. Sibe into yinye ngoba lo mhlaba uyahlaba. Kulo mhlaba sibe into yinye ngoba lo mhlaba uyahlaba. Kulo mhlaba sibe into yinye ngoba lo mhlaba uyahlaba. Shaba, uya shaba, sishwelese kwabaphansi, sishwelese kwabaphansi, sishwelese kwabaphansi, matuta, sishwelese kwabaphansi, sishwelese kwabaphansi, sishwelese kwabaphansi.